still wazazi wako nje ya gate. They are panicking. Kwa hivyo wasasi wakuja wa addressiwe saizi. Wa confirmiwe, they are panicking. Wamechoka, wengine wame travel all night. So far no one is talking to them. Hata wale wako ndani, they don't even know if they are safe. Hata watoto wenyewe they are panicked. So wako in a panic mood. We need hiyo hata watu wa hospitali saizi wawe psychologists wanaongea na wao wamepanic. Wewe jana uliona moto imeua watoto Nyeri. Ni mtoto gani hata stuka? Ni mzazi gani hata stuka? Kwa hivyo watu wamestuka.